benshi ariko icyo si cyo cyari kibazo gikomeye umunyacyubahiro ukomeye cyane yararwaye indwara yabuze abaganga wizera kwa na manu umugaba w'ingabo watumye agira ibibembe atahari muzima kuko kwizera gusa yemeye kwibira muri Yorodani ntiwari umugezi mwiza amazi meza aruta izindi nzuzi ariko ajya kuva i Siriya yarafite icyifuzo mu mutima cyo gukira aramanuka ibira karindwi umubiri we w'ibibembe uhinduka nk'uruhinja kubwo kwizera gusa yemeye kwibira muri Yorodani ntiwari umugezi mwiza w'amazi meza aruta izindi nzuzi ariko ajya kuva i Siriya yarafite icyifuzo mu mutima cyo gukira aramanuka ibira karindwi umubiri we w'ibibembe uhinduka nk'uruhinja kandi hariho ababembe benshi mu Bisirayeli mu gihe cy'umuhanuzi Isa nyamara ntihakizwa n'umwe muri bo keretse n'amanu umugaba w'ingabo z'i Siriya kwiyoroshya k'umuhanuzi w'Imana kwatumaga barushaho kumupinga ariko abamusanga bafite kwizera oya naza basezerera badahawe umugisha kubwo kwizera gusa Siriya yarafite icyifuzo mu mutima cyo gukira aramanuka ibira karindwi umubiri we w'ibibembe uhinduka nk'uruhinja
Kwizera gusa nitwakira imbaraga